Someone sing and say,
Abanyebala Kule Zela Baithola I Kumpingo Kantabanyebala Shulela Abanyebala Alizike La Zabo Bai Gosana La Babe Sena Abanye Ba Kalile Kuyona Lekela Bai Abanye bandala indlela entsha fela bayigosana laba babe kosike Lwakho olungi ngisayo luvela sulwini sengehluke ne zwe lo go
gospeljingle.com.